wamebaki vinywa wazi, wabaya walokosa kazi, walidhani sina rafiki, hawajui niko na Yesu. Na sio kwa zangu nguvu, ni kwa neema ya Mungu. Wangekuwa na uwezo wa kushika pumzi, nisingekuwepo. Wangekuwa na uwezo wa kushika pumzi, nisingekuwepo. Kuko Mungondela, imani nyongera, kuko nchie mubiziva, dofandia.
Ayo baba, masia, masia, unatusikia. Ayo baba, masia, masia, unatujibia. Ayo baba, masia,
ayo
masia,
ayo,
unatusikia.
Kelele,
glass,
hekima,
glass,
akikubariki na maombi,
glass,
o baba,
glass,
upako,
glass,
akikuinua matoleo,
glass, 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 glass.
Anayetubeba kwa mgongo, Mungu Baba Mwenyezi, hawai wala kuchelewa, ya ufanya kwa wakati, wala pokei hongo, rushwa isaidi. Tulizana omba sana baba ye, wala unipo niwe somo, upendo wa kimungu hauna kikomo. Na wabaya wapo, majalibu yapo, ila ukiniona nasimama jua Mungu yuko. Mungondela, imani nyongera, kuko nchie mubiziva, dofandia.
Ayo baba, masia, masia, unatusikia. Ayo baba, masia, masia, unatujibia. Ayo baba, masia,
ayo
masia,
ayo
unatusikia.
Kelele,
glass,
hekima,
glass,
akikubariki na maombi,
glass,
o baba,
glass,
upako,
glass,
akikuinua matoleo,
glass. Plus, 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 plus.
Kelele,
glass,
hekima,
glass,
akikubariki na maombi,
glass,
o baba,
glass,
upako,
glass,
akikuinua matoleo,
glass, 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 glass.